la li la.
Tulungu music.
La li la li la la. La li la la.
Guys on the fire.
Sitake kutafuta nani adui. Wapenzi letu kama mbwai mbwai tu. Ingawa wamekata kiu ya penzi letu, basi maneno apite juu. Nita yavumilia, roho kemea fitina, na yofanywa usilipize. Macho nitaweka kiza, ili nisione tena anayofanya liyanyumiza. Moyo kafanya pande la nyama, aka uchana chana, aka ufanya mishikani. Aka ni dharau, aka ni nyima heshima. Aka niweka mtu kati na mashoka zake na kunidhihaki. I love you.
See you one day. See you one day. See you one day.
Naogopa marumbano na yeye.
See you one day.
Misitaki kushindana naye.
See you one day.
Najishusha sana.
See you one day.
Vinalianga moyo wangu. Wanasema mapenzi kuvumiliana napokoseana, ila mie nimeumeza mwiba. Aoni ninavyopambana na kuparangana, lengo langu tuikwepe shida. Ni mwezi wa sita sasa, unyumba siujui. Sijui nini sababu, minawaza siambui. Nilipambana ili mlaje sikose kitu ndani, ila kaniona mjinga, akanidharau, akaninyima heshima. Akaniweka mtu kati na mashoka zake na kunidhihaki. Aina bane naepusha marumbano, nisitaki nigombane naye, inakaa kimya mie. Nisitaki kushindana naye, najishusha sana. Vinalia na moyo wangu. Oh.